mukomye okwefuula abepeyi nasanyukanga mukutta ebigambo byanga girakuma
akati obunaku ekyansi bagamba eribuka nansiga ebesiba zigenda
manye ennaku yewesigulira abo bakuno nnyo manye ennaku eyakujjayo mukyalo
manye ennaku yewasirunda twabale